uwo nguwo wabanzaga gusuzuma yuko divayi y'umwami ari nzima ajya gufungurwa. Yozefu yaramubwiye ati, maze ugende ubibwire umwami ko wansize hano.
Ubwo murumva uwo nguwo wasuzumaga divayi yarabyibutse?
Yewe, ndabahakaniye pe, ntabwo yigeze yibuka n'uko yabonanye na Yozefu. Bene data rero mbabwire, abantu bagenzi bacu bazatwibagirwa ndetse baranatwibagirwa, ariko Uwiteka ntabwo azatwibagirwa pe. Yenda mugenzi wanjye, kuri uyu mwanya ushobora kuba ufite ikigukomereye mu bugingo bwawe, ushobora kuba ukeka yuko Uwiteka yakwibagiwe, ariko rero umenye yuko neza Uwiteka adateze kuzatwibagirwa, ahora dutekereza kandi aturinze. Uwiteka aravuga muri Isaya igice cya 49 umurongo wa 15 wa 16 ati, mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Dore nguciye mu biganza byanjye nguca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Ngaho rero twongere duhindure tujye mu gishushanyo cya 9. Yozefu yabaye mu munyururu kumara imyaka 2. Ijoro rimwe Farawo umwami wa Egiputa ararota. Arota ngo ahagaze uruhande rw'uruzi. Nuko ngo uwo mwanya abona inkandwi ngo nini cyane zibyibushye ziva mu mazi ngo ziraza zirarisha. Ngo arongera abona inkandwi zihorose cyane ngo nazo ziva mu mazi. Nuko ngo za nkandwi zishonje zirya izibyibushye ndwi. Nuko Farawo ngo arabyuka, abyuka ibitekerezo byamushizeho, ngo yatangiye aribaza ati, ariko se ibi noneho ni iki? Nuko ngo arongera arasinzira. Nuko ngo arongera ararota, ngo nuko abona amahundo arindwi ahunze meza ari ku giti kimwe. Nuko ngo arongera abona andi mahundo arindwi ari ku giti kimwe, ariko kandi atari meza. Nuko ngo abona ya mahundo arindwi atasa neza ngo arye ayandi meza. Nuko bukeye Farawo ahamagara abanyabwenge be bose ababaza igisobanuro cy'ibyo yari yarose, ariko kandi bose ntabashije kubisobanura. Nuko ibi bintu byose bishobera Farawo. Nuko ngo uwo mwanya wa mugaragu wa Farawo wari ufunganywe na Yozefu wasuzumaga divayi y'umwami, akaba yari afunganywe na Yozefu, uwo mwanya yibuka Yozefu. Ariko kandi Yozefu yari akiri mu munyururu. Nuko umugaragu wa Farawo atangira gusobanurira shebuja yuko hari umuntu ushobora kuba yamusobanurira ikiroto cye. Nuko bahamagara Yozefu amusobanurira uko ibiroto byari bimeze. Nuko Yozefu aravuga ati, ntabwo nagusobanurira icyo warose, ariko kandi Uwiteka ushobora byose yabisobanura. Nuko Yozefu abwira umwami Farawo ati, ibyo biroto byombi bifite icyo bisobanura kimwe. Nuko aramubwira ati, ayo mahundo arindwi ashishe n'izo nkandwi zishishe ziramenyesha imyaka 7 y'ubukungu. Atariko ayo mahundo arindwi atari meza n'inkandwi zishonje, ati ibyo biramenyesha yuko hagiye kuzaba nanone imyaka 7 y'inzara. Nuko Yozefu abwira umwami Farawo ati, shaka umunyabwenge mu bantu bawe, ugomba kureba ngo habayeho guhunika guhagije igihe cy'umweru, ati kugira ngo hazabeho ibyo abantu bazarya igihe cy'imyaka 7 y'amapfa. Nuko Farawo ngo arishima cyane, akunda Yozefu, asanga ndetse ari nawe ukwiriye kureberera ibyo byose.